Lolu hlelo lwezintshumayelo luthatha izifundo ezimpilweni zikaJosefa. Kunokufanayo okuningi phakathi kwempilo yakhe kanye nomsebenzi wenkosi uJesu. Ngakho ke phakathi kwempilo yakhe kanye neyethu njengabalandeli bakaJesu. Isihloko esithi ukuthola injongo lapho ukuphila kungasenzi imiqondo. Lo msindo oqoshiwe wenzelwe ukulungiselela izintshumayelo kwakho kuphela, hayi okunye ukusetshenzisa. Khumbula ke ukufaka imifanekiso nezindaba zakho njengokubona kwakho okungcono. Noma ubheke izindawo kulombhalo eziphakanyisiwe ongafaka kuzo imifanekiso. Sicela ukhumbule ukubika uma usushumayele phakathi kwezintshumayelo ezingaba ezine ukufinyela kwezisithupha. Mfundisi, siyabonga ukuthi sijabulile kakhulu ukuthi nawe uyingxenye yePastor's Circle nokuthi uzoshumayela ukushumayela okuguqula izimpilo. Intshumayelo yesine, ukubandakanya umhlaba wethu ngendlela kaNkulunkulu. Umqondo ophakathi kwale ndaba ukuthi sibizelwe ukuzimbandakanya nomhlaba wethu ngendlela edumisa uNkulunkulu futhi ukuze sikwazi ukubusisa abanye. Siqalo sendaba. Kubonakala sengathi iningi lamaKristu ayehluleka ukuba nendlela yokuveza ukholo lwabo ezweni lanamuhla. Umphakathi wethu ushintshe kakhulu. Futhi kungaba nobutha impela uma sicabanga ngalolu daba lokuthi sihlanganyela kanjani nomhlaba. Yini okufanele sikwenze endaweni yethu yokuphila? Siluphila kanjani ukholo lwethu ngendlela yobuKristu? Kodwa ke uNkulunkulu usibiza ukuba sithande abantu esiphila phakathi kwabo, futhi sisebenze kanzima ukuze siphumelele kumphakathi wethu, ukuze amathuba azofika kithina azokukhombisa kakhulu ukuthi uNkulunkulu wethu mkhulu kangakanani. Impilo kaJosefa yayisikhombisa ukuthi lokhu akwenzeki kuphela, kepha kuyindlela engcono kaNkulunkulu yokuthi sihlanganyele nomhlaba wethu ngokunenjongo. Isigaba sokuqala, uNkulunkulu akasoze wakhohlwa ngathi. Uma kukhona noma yini esiyifundile empilweni kaJosefa ukufikela manje, ngokuthi impilo ayilokho esilinde ukube ibe yikho noma noma kungenzeki. Lapho siqala khona le ndaba kuGenesis 41, sithola ukuthi uJosefa sekasejele futhi usehlala iminyaka engaphezu kweminyaka kwemibili ngecala angazange alenze. Ukhwembesile ukwethenjwa kwakhe ngumphathi wetilongo futhi wakhonza nangokwethembeka, kepha sekuneminyaka emibili futhi amathemba akhe ukuthi mhlawumbe angaze aphume aseqala ukushabalala. Impela akubukeki sengathi kuzokuba khona ithemba eliningi. Kepha njengoba sizothola uNkulunkulu usebenza konke ngesikhathi sakhe, okuvame ukuthatha isikhathi eside kunalokho esikulindele thina. Ngakho ke ngaleso sikhathi uJosefa wachaza iphupho lenduna eyabapheka izinkwa owayeboshwe naye. Futhi njengoba uJosefa wabikezela, induna yabapheka izinkwa yabulawa. Ubuya wachaza futhi iphupho lenduna yabaphathi izitsha. UJosefa waphinda futhi wathola umphumela ngqo, futhi umphathi izitsha wayededelwa egcineni. Futhi uthi kumphathi izitsha phambi kokuba ahambe bahlukane, ngicela ukuthi uma ufika kuFaro umtshele ngokumsulwa bami, umkhumbuze ngendaba yami, mtshele mhlawumbe uzoza kimi. Induna yabaphosithi izinja ubonga kakhulu ngokuba uJosefa usechaze iphupho lapho lakhe, futhi suka iphupho elihle. Impela angisoze ngakukhohlwa. Kepha esehamba esekhululekile futhi uyakhohlwa. UJosefa ulinda iminyaka emibili ngaphambi kokuba umphathi izitsha amkhumbule. Iminyaka emibili, isikhathi eside leso. Kungenzeka ukuthi uJosefa wayeselahlela lonke ithemba lokuthi umphathi izitsha afeze isithembiso sakhe. Uyabona abantu bangasiphoqa, kepha uNkulunkulu uSomandla akakhohlwa. Izindlela ezinde ezijikelezayo zikaNkulunkulu ezimpilweni zethu akusho ukuthi ukhohliwe ngathi, kodwa kusho ukuthi kufanele sibekezele emsebenzini wakhe nasezinhlizweni nasezimpilweni zethu. Uma uNkulunkulu ephethe ngempela, khona ke uJosefa waye lapho ekufanele abe khona. Ekuvalelweni kwakhe wayeyedwa ukuze acwengwe eyedwa. Manje ngobunye obusuku uFaro namaphupho amabili aphazamisayo. Emaphusheni akhe ubuka izinkomo eziyisikhomisa ezikhuluphele izindlela ngase ezidlela ngasemfuleni bese kulandela izinkomo ezisikhombisa ezibukeka kabi ezilondileyo ezadla izinkomo ezisikhombisa ezazibukeka kahle. Ufaro wakhathazeka kakhulu ngaleli phupho waze wavuka. Kodwa uyakwazi ukubuyela ekulaleni. Futhi ke uba neliphupho lesibili. Izikhwebu ezisikhombisa ezibukeka kahle zigwinya izikhwebu ezisikhombisa ezomile. Zigwinywa izikhwebu ezisikhombisa ezomile. UFaro uvuka ekuseni futhi umoya wakhe ukhathazekile. Kuthi uma uFaro esekhathazekile isizwe sonke siyakhathazeka, ikakhulukazi lapho kungekho noyedwa wezanusi zakaseGibhithe noma izihlakaniphi ezazingachaza amaphupho. Lokhu kungumsebenzi wabo, yikho bakhokhelwa lo. Futhi bekufanele kube nomzuzu wabo owodwa omuhle ukwazi ukuchaza lokhu uFaro ayephuphile nokulethwa ukuthula emphefumulweni wakhe ngoba wayekhathazekile. Futhi bonke behluleka ngokudabukisayo. Manje uma sesikhuluma eceleni, wena uyaphi uma inhliziyo yakho ikhathazekile na? Manje kuleli phuzu endabeni futhi ngesikhathi esifanele, ngoba amacebo kaNkulunkulu ahlala isikhathi ngesikhathi. Sesifunda lapha kuverse 9 ukuthi umphathizitsha wakhumbula uJosefa kusukela ezinsukwini zakhe wayekade esejele. Futhi ke utshela uFaro ukuthi kungenzeka ukuthi uJosefa akanakho ukuchaza ngokunembile iphupho lakhe. Kuverse 14 sithola ukuthi uFaro wayesethuma wambiza uJosefa, wakhishwa ejele, wahlanzwa, wenziwa ukubathi abukeke. Futhi ekugcineni uyiswa phambi kaFaro. Sesifunda lapha kuverse 15 ukuthi uFaro wathi kuJosefa, "Benginephupho futhi akekho ongalichaza, kepha ngiyengezwa kuthiwa ukuthi uzwa iphupho ungalichaza." Laze laba lihleke lelithuba. Uma kuke kwabakhona lesikhathi lapho kufanele alungele ukuphendula ngokwethemba elingaphakathi kwakho, kulapha. Lesi yisikhathi sikaJosefa sokukhanya. Impilo kaJosefa sesithola kuverse 16 ukuthi kuyamangaza ngalendlela athile. Umane wathi, "Ngeke ngikhona ukwenza lokho, kepha ngicabanga ukuthi akahlalanga isikhathi eside ngaphambi kokuthi aqhubeke athi, kepha uNkulunkulu uzonika uFaro incazelo yamaphupho akhe." Uthola kuJosefa leli phethini ukuthi uzocophelele kakhulu kunika uNkulunkulu udumo nenkazimulo nokuphelele kwakhe. Isibonelo esihle sokufanele sisilandele lesi ukuthi uJosefa wayengenandaba nokuxoxisana ngenkululeko yakhe nokumisa isivumelwano sengaphambili, kepha ukhombisa ukwethembela kuNkulunkulu ubuqotho bakhe obuphelele. Ukubonakala sengathi kwamhlaba umxhwele uFaro. Ukuzithoba kukaJosefa akushintshi futhi uthi, "Ngeke ngikhona ukwenza lokho, kepha uNkulunkulu uzonikeza uFaro impendulo ayifunayo." UJosefa wathi kuFaro, "Nasi isivumelwano. Womabili lamaphupho anencazelo efanayo. Lamaphupho amabili okuqiniso ayiphupho elilodwa. Zizithombe ezimbili nje ezihlukile ezifundisa iqiniso elifanayo. UNkulunkulu ukwembulela wena Faro ukuthi yini azokukwenza. Ubonisa kancane okuzokwenzeka ngesikhathi esizayo. Ikisasa yilokhu. Zombili izinkomo ezisikhombisa ezinhle nezikhwebu ezisikhombisa ezinhle ziyinto efanayo. Kuzoba neminyaka esikhombisa evuno enkulu. Izinkomo ezisikhombisa ezondileyo nezikhwebu ezisikhombisa ezondileyo ezomileyo nazo ziyinto eyodwa, zikhombisa iminyaka esikhombisa yendlala ezolandela iminyaka esikhombisa yemvuno enkulu. Ngakho ke kungani iphindwa? Yebo, ngenxa yesizathu ezimbili. Ukuthi ukukhombisa uFaro ukuthi kunembile kakhulu futhi lokhu sekuseduze sekuzokwenzeka. UNkulunkulu usethathe isinqumo. Lokhu akuxoxeki futhi kungcono usheshe ngoba ngeke ube nesikhathi eside ngaphambi kokuba leli phupho lifezeke. Isigaba sesibili. Izixazululo ezigxilile kuNkulunkulu mayelana nezinkinga zesizwe. UJosefa waqhubeka uma sesifunda kuGenesis 41 verse 33 uthi, "Faro udinga ukubeka umuntu ozohola leli cala, umnikeze igunya futhi ubeke ngaphansi kwakhe abanye ababusi abazokuba negunya. Yilokho okufanele kwenzeke. Eminyakeni esikhombisa yezikhathi ezimnandi kufanele siqoqe ngobuningi ukusanhlamvu silungiselele izikhathi ezinzima." Kulokhu kuhlanganela nendaba enamandla yaseGibhithe, uJosefa wahlongoza izixazululo ezigxile kuNkulunkulu kwizinkinga zesizwe. UJosefa ubuye uhlongoza kuFaro uthi kuye, afune umuntu ohlakaniphile noqaphelayo. Udinga uhlobo lomuntu olufanele ngalo lo msebenzi ohlukile. Akumangazi yini na ukuthi sivame kangaka ukubeka ukugxila kwekhono lethu lapho siqasha umuntu. Kwesinye isikhathi sishintsha ngisho nokugxila kwindlela aziphatha ngayo ukuthi kunendima ethize ngalezo zinto. Kepha isimilo egcineni kosuku yilokho okuzonquma impumelelo ikakhulu kazi emehlweni kaNkulunkulu. Qaphela ke ukuthi uJosefa akazange wahlongoza ngokwakhe kulesikhundla. Akazange walinga ukuziphazamisa yena, uziphakamisa yena. Eqinisweni njengesiboshwa kungenza ukuthi wayenomuzwa ukuthi ubengeke afaneleke noma ngisho nokucatshangelwa. Ushiya yonke le ndaba ngesinqumo kuFaro osesandleni sakaNkulunkulu manje. UJosefa ukhombisa ukuthi ukuzithoba kubalulekile futhi uma sizokhonza futhi sikhonza uNkulunkulu sizijabulisa uNkulunkulu. Kepha uFaro ohlakaniphile ngokwanele ukubona izimilo ezidingekayo kule ndima ebalulekile. Futhi usibona ngesiboshwa azane naso isikhashana. Kufanele ukuthi wayeqaphele nokwehluka kukaJosefa futhi unikeza uJosefa le ndima ebalulekile. Umnikeza umthwalo wemfanelo okuyisikhundla, igunya namandla okwenza izinqubo mgomo ezazizothinta izwe lonke. Futhi ngalokho uNkulunkulu uqala inkathi elandelayo yempilo kaJosefa. Kepha sicabange yini lokho ukuthi uFaro ukubonile yini lokho ukuthi akubonile kuJosefa. Mhlawumbe kwakuyisimilo uNkulunkulu ayesakhile kuye ngenkathi ayekade esejele futhi eseyisigqila. Mhlawumbe kwakuthobeka kwakhe ngokunqaba kwakhe ukuthatha udumo ngomsebenzi kaNkulunkulu. Uhlelo lukaJosefa lunengqondo futhi kwakhombisa ubuqotho obudingekayo ukuze lifezwe. Ingakho ubufakazi bukaJosefa kuNkulunkulu nomusa kaNkulunkulu empilweni kaJosefa bubonakala kukho konke abamzungezile ukufaka ngisho uFaro naphakathi. Uyabona uma uNkulunkulu esemsebenzini udinga abantu abalungile, abanesimo esifanele ezikhundleni ezifanele. Manje uFaro ubeka uJosefa ukuthi aphathe konke futhi umnika wonke into abeyidinga, lonke igunya nomkhawulo owodwa. Kepha bese emnika nezimpawu zobuholi bakhe. Umnika indandatho yokungena, umnika izingubo ezelinene ezicolekileyo okwakufanele ukuba wayezizwa kamnandi ngemva kokuhlala ejele iminyaka. UJosefa uthola ngisho umgexo wecabanga lokhu sigqila lesi nesiboshwa manje sesigqoke igolide. Lokhu kuyinguquko emangalisayo futhi lesi sithombe sevangeli. Uthola ngisho nenqola yesibili ezokhwela ezokhwela ngemuva kukaFaro. Ungowesibili emiyalweni. Umnika igama elisha, eqinisweni umnika ngisho nowesifazane waseGibhithe. UFaro umnikeza konke akudingayo ukuthatha lowo mthwalo wemfanelo omusha. Kepha sonke isikhathi uNkulunkulu ubangela konke lokhu. Uyazibona izimfanelo kuFaro ayezidinga kumuntu owayezolungiselela izwe indlala, yizo izimfanelo uNkulunkulu ayezakhela njalo kuJosefa empilweni yakhe yonke. Futhi ngalezo zikhathi ezezindlela ezinde ezozijikelezo njengesigqila sinesiboshwa. UNkulunkulu uhlala enecebo futhi izindlela zakhe ezinde ezozijikelezo zinengqondo. Lokhu kusiletha ephuzwini lethu lokugcina esifuna ukulibheka manje, isigaba sesithathu. UNkulunkulu uphakamisa izinceku zakhe ukuze zimlethele udumo. UGenesis 41 verse 46 usinika umugqa wesimo khathi bese uthi uJosefa wayekade eneminyaka engu-30 ngekathi engena kwinkonzo kaFaro inkosi yaseGibhithe. Wayenezindlela ezimbili zokubheka lesi statimende ngokuya ngeminyaka yakho. Uma uneminyaka engu-22 ngobudala ungafunga ukuthi ingxenye yempilo yakho imoshakele. Uma umdala ungacabanga ukuthi ubugqila nobuboshwa kwakungeyona into ebiza kangako. Uma useneminyaka engu-30 futhi ungowesibili ngomyalo eGibhithe futhi impilo yakhe yonke iphambi kwakhe, kuthi indlela kaNkulunkulu abheka ngayo isikhathi ihlala ihlukile kuneyethu. UNkulunkulu uyakwazi ngokungafani nabantu ukuhlenga isikhathi sethu nokusheshisa into yenkonzo yethu, ithonya lenkonzo yethu. UGenesis 41 verse 50 uthi ngaphambi kokuba kufike iminyaka yendlala uJosefa washada nalo wesifazane u-Asenathi. Wayeyindodakazi kaPotifera, umpristi wase-Oni. Baba namadoda namabili. UNkulunkulu wabusisa uJosefa ngalamadoda namabili Ukuqala wamqamba igama wathi uManase, okusho ukuthi uNkulunkulu ngenze ngikhohle konke ukuhlupheka kwami. Ungenze ukuthi ngikhohle nendlu yonke yakababa. Manje angicabangi ukuthi ingqondo yakhe isisusiwe ngalezo zinto. Kepha ngiyindlela kaJosefa yokuthi ngiqhubekele phambili, angisaboshiwe ngokwedlule. Futhi enye indodana yakhe kwaba ngu-Ifrayimi, igama lakhe elalisho ukuthi uNkulunkulu ngenze ngizale ezweni lokuhlupheka kwami. UNkulunkulu bamphakamisile ngempela uJosefa ukuthi uthola isibusiso sikaNkulunkulu. Ngisho nangeminyaka yendlala uNkulunkulu wasebenzisa icebo likaJosefa ukubusisa nokwenza ukuthi kube kahle eGibhithe lonke. Abantu abaveza kuwo wonke umhlaba bagcina beza eGibhithe bezothenga isikhwebu kuJosefa. Into emangazayo kimi ukuthi uGibhithe laliphana ngezinsiza zalo futhi limelana nesilingo sokuqongelela ngaphandle kokwabelana. Eqinisweni lithi ngisho nangaphambi kokuba indlala iphele, bavula izinqolobane base beqala ukuthengisa ababenakho. Ngenxa yalokhu iGibhithe nengcebo yaseGibhithe yanda futhi nethonya labo njengamandla amakhulu omhlaba wonke laliqiniswa. Manje uNkulunkulu kuphela owayenamandla okuphakamisa umzalwane owayenqatshiwe. Isigqila esasolwa ngamanga kanye nesiboshwa esakhohlwa esikhundleni sezomnotho, umhlaba wajikelele nezethonya lezombusazo. UNkulunkulu kuphela owenza izinto ezinje. Lesi akusona isikhathi esinqunyelwe embhalweni. Kunezikhathi eziningi lapho lokhu kungenzeka. Eqinisweni abaseKorinte bokuqala chapter 1 verse 27 ukuya ku-verse 29 lisitshela ukuthi empeleni lokhu uNkulunkulu athanda ukukwenza. Uthanda ukukhetha izinto zobula ukudida abahlakaniphini. Uthanda ukuthatha izinto ezibuthakathaka futhi akhombisa abantu ukuthi amandla akhe awaveli ngaphakathi kithi. Kungani enza konke lokhu na? Yingoba yiyo ngqo inhlobo yabantu abangagcwalanga ukuziqhenya. Lezo izinhlobo zabantu ukuthi noma impumelelo mayifika bazothi, hayi ke ngiyabonga, ngiyasazisa isikhuthazo sakho, kodwa empeleni akusiyimi. Lokhu okubonayo nguNkulunkulu owenza umsebenzi wakhe ngami, futhi bakukholelwa ngeqiniso lokho. UNkulunkulu uphakamisa izinceku zakhe ukuze zimdumise emsebenzini nangofakazi. UJosefa wakuqonda lokho. UJosefa wagxumela khona lokho. Akazange aqale ngoFaro ngokuthi, yebo, uyazi ukuthi yini, uma uNkulunkulu ezobusisa lesi sizwe kufanele sibachithe bonke laba uNkulunkulu nabo uNkulunkulukazi bamanga. UFaro awuyena uNkulunkulu. Uma unguNkulunkulu uyazi kungani ubiza kimi ngoncedo kulesi sikhathi salezo zingxoxo zokuhamba kwesikhathi. Esikhundleni salokho uJosefa wazibandakanya nokuthi afune ukusebenzela umphakathi wakhe. Ungena kulokho abakukhuthalelayo futhi yilokho okwamakhela isiqonga sokuhlanganyela ngamandla ngoNkulunkulu wakhe. Isiphetho sendaba yethu silokhu. Iyini indaba yakho na? Ngabe udinga ukukhunjuzwa ukuthi njengoJosefa uNkulunkulu ngeke akukhohlwe? Uma kukhona ukungafundiswa impilo yakaJosefa ukuthi uNkulunkulu akaqedi ngathi futhi ngeke asishiye noma asilahle. Futhi uma sizithola sisendleleni ejikelezayo futhi sibhekene nobunzima, yini mhlawumbe uNkulunkulu angakulungiselela khona? Futhi siyini isipho esimilo afuna ukusaka kuwe? UNkulunkulu phakathi kwalokhu indlela ende futhi wakha izinhliziyo nezimilo zethu phakathi kwezindlela esiphila ngazo nokubekezela kwethu. UNkulunkulu wanika uJosefa iziqonga ezihlukene zethonya endlini kaPotifar, ejele futhi ekugcineni nasekunakuhulumeni baseGibhithe. Impilo yakho kungenzeka ingafani, kodwa ngokuqinisekile ukubeke endaweni ethile. Yisiphi isiqonga sethonya uNkulunkulu akuphathise sona na? Futhi uzoyiphila kanjani le ndima ukuze ulethe inkazimulo kuNkulunkulu na? Ngabe isimilo sakho sizofakaza kuNkulunkulu na? Ngabe umusa wakhe empilweni yakho uzobonakala kubo bonke na? Yisiphi isinyathelo ongasithatha sokusebenzisa amandla ethonya lakho ukuthi uncede umphakathi wethu ngezixazululo ezigcine kuNkulunkulu na. Ngicela ukuthi ukukhuthaza futhi ukuthi uphathisane noNkulunkulu emsebenzini emhlabeni wethu. Sengathi uNkulunkulu angavula izinhliziyo zethu kanye namehlo ethu ezikhathini esiphila kuzo, nokuthi singaba usawoti womhlaba kanjani. Njengoba sizibandakanya nomphakathi wethu, njengoba uJosefa ongaba yisibusiso kulabo abasizungezile, sengathi singasebenzisa ithonya lethu lokumlethela udumo, futhi yebo sibekezele, futhi sihlume ezweni lethu. Ukuzibandakanya nomphakathi wethu ngaphandle kokwehlisa isimilo namagugu ethu kuyingxenye yohlelo lukaNkulunkulu ngathi. Ukulalela izinhloso zakhe ngezinhliziyo zethu nokuthobeka nokuziholela kuzosiholela ekutheni uNkulunkulu asheshise, asimise, futhi asibusise ngezindlela ebesingasoze sazicabanga.